yande joyi no wittori mintaji sappo e joyi studio Kalangu nani habaruji e fulfulde. Kor jagnal lemon sumana amadou janganta habaruji di en gartan e do filla ko darto hippitere wande hecci kenya alarbare to wiete tilwa ndar leydi walam nonni limore himbe tab ndar wuro maradi fuddama hande subaka otton enda maradi wadandu balde sappo limore den wadde Fespa ko kan wonno batu kollol hono filla ko darto silma leedo men african du fuddanto enda wagadugo jang fa hannen du yewtere men pendinol eden ngarta do filla ko darto patu ngada do leedo men sahel gam batte wadde golle horeje ko badi noga e goyar noga tati lewru ndu enda wetende fevrier hande en kalam filla batu majum wetebe fawar jondu dori ban be sakoyra nani wantiri yarno birumene en gardo filla ko darto hippiter hecci kenyang wande to enda ni to ete tilwander leedi walam fama ka du fawar joni mo en won ko wadi hippiter de endan kan on bonanda wadi sanne sabu ko to sogeji leedi niger sappo e jewon ko mayi noni faande du konda ni nawni wadi sappo e jenayo dum wonno ko heba ile habar chakatido endan nani ko ali nyalli halto en do filla baruji majju
der habaru mo minister kawji do domobe leedi hokki der television leedi do kippitaaki gada ton intrizawan alarba o sogeji sappo e jewo mayi der habaru o ni dum wadai filla sogeji gom fuudigi aka amma kenga wakkati studio Kalangu nodduno depte leedi tilberi gom o wi'i ko sogeji lasogom andaka fuuto naati der habaru kebaado gom du dum wi'i sogeji sappo e jeegon gom tawama maybe der lohol gom ton takkol intrizawan no wi'e tawta warbe gadi kippitaaki mbaribe maybe be ni mo baama subaka o walam yeso minister kawji yido fi do mobe leydi mawdo sogeji leydi e gouverneur leydi Tilberi ardido leydi Muhammadu Yusufu do internet mu windi do inde himbe leydi fu hinni himbe maybe be sogeji nati laddeji cakantaraje den fatu ko e kero leydi meden e leydi Mali gam tefode bombe be
nanne wantiri cagal hipiter de ni fa hande hono fedde hawrunde parti di gala e laamu e tende FRDDR kayen du kondan gadi andinore mu en der mayre be be jettina kinnoje mabbe yaade e koreji sogeji maydi e lay o de hipiter cagal mun debe elan todo waddana nawni be du kondan jam e do filla goto ka waddi FRDDR on endani wi no e gilandu kondan yaadu e hawrunde ko be koddono be gadanno jango ase o do enan gallu nyemey be jaari dum fa ase nay lewru mars dum won ase dowroji onnoni fawara jondu konda ni har filla kon darti de nagu ni waddi ara to enna police be yewobe do laabi dum won darno mobilano yewa to enna wurete ko adar bisanat kambe du konda ni be kebi e le yewol mabbe golbe koccinake e le mobile go endan jabe ko watta hemre chapande jeego nambe joka kilo jembe chapande jeego adar bisanat woni agadez nenne police be hebi jabe kemme tati chapande jedde didi laati de nenne kay fu no soma e le manaji gon manaji no gatta du konda e bidoru nenne ne kadum du konda ni ko be tay du konda tawa kana du hono himbe non wonno adi dun juude har tonno faadi e mudu har difa police be bi'i du konda ni himbe be tawda be wana himbe sappo di non be fuddu konda be himbe leedi chad non enda fawar joni leedi Senegal kanyo leedi Niger non fo ndira e do nokkure ardangal hono fedde golleji imo do kawon hawrter leedi meden jadian ko ngande gonde bangi hirnaage Afrique kawtude e le français fa on endan wakati mo kalte on endan do konanta amadu kono leedi Senegal kanyo wonno ko jogino hono ardangal majjum joni seket enan ko Omar Hamadou dante e le habar majjum
Macky Sall horejo leedi ndi wi ko be ngala accande leedi fu e ardangal fedde hawjinde golle leede jaadiyan koje kawtude CFA tawade der hirnaange leedi Afrique yero no habar biyeteddo Tribune Afrique holleri tawi du leedi Senegal boyi hokkude inde ministre mabbe kiddo kawjinodo kawron arzuko biyeteddo Abdoulaye Diop gam lomtude chaka Ajibu Somare burtani horemu leeno kure den illu go lewru desambra wittindu ndu dum di horejo leedi kodi var kaw hokkata lawol e tabintinede le nokkure ardangal fedde imowade Ibrahim Yakuba minister kawjido muraduji leddi Niger kambe leede Yasin hokki habaru do majjun e wiide ko leddi Niger kanje tuno nokkure nge gam wakkati no hawrinde joda kale horebe leddi dum halanoma horebe lebe ben kambe woni ko suboto dum o jojjinta kana du dubi nay ka imowade heedintinede dubi gom horako ko leddi tawande fuuno wadi lawol hebude dum to handende nitto leedi togo kam halfina tokku ngum fadde horebe leede be no kawra jonne be tajay nyalande de be kawrata den du hani be cubo horejo on
nonni wontiri hara filla ko darto yerno mbirumi on limori himbe to enda der wuro maradi damal galle horejo leydi kaccina don wondo batu on wada hannen do filla fuddugol limorne enda meri wuro maradi du kanyum wonno ko aadi dum kanyum woni ko sigili dum faano wodi balde sappo woni ko limorne wattu himbe chapanna on ko hojja limobe enda be limandu ko nakedi ko tawa ele bangeje sappo e jeddi gonde der wuro maradi rewbe worbe sukabe mawbe funo kem dum wadi ko fawar jondu ko nan ni hono horejo wuro maradi bitedo ayuba musa o halani mohammed mam ankoro ono odo batu e limorde
c'est un handicap pour nous
hunde non ko lati layre maunde to amin wakati funde wallo be ngari jantana minna dimma himbe gallure de wakati du funa anda ko dun yadata e dimma nimbe ko tawa le gallure de denne hunde non ko suli mer mo gallure maunde de famine du min gatti dun del cede amin de min gollirta dem itani kande min adake e filade cede kan woni jangal ko nimbe tawa be del gallure de fu ko kata ballitare mu em de on jewi du bande ballitare ko min kepta hedde nanti filla chonirol nimbe nyamande doko enran dum fu ko fonnete no e dimma himbe gallure de wakati hudunde min nildama ballitari amen mi den godi sadorma e jeddol mun ko wadi min gati limore den non
du faire sur recensement
awon no horejo gallure maradi nani nani faane gollobe hono faane campagne bitede somina hono kawono do kono campagne kandu kono ittawno en ira nyom to endang en der region en am agadez gollobe enda mbayri gollude ko duubi didi ni enda joni ni hono be deddjitino kano wonbe burtege be kali ko be kaldo ndu konna sabu se jewama himbe kemena e chapantare dido wonno gollato enda hande chapande jeegon tawonno golla bendu konna do filo domugo nokkurnde nenne somina o yorno biirum tawaka to enda ni ingal der region enda mo agadez garba hamisu goto e mabbe nani ko halani bandimi e chalalol tarnal fude ahmed
mai shiga shi maji technique
bolle amin darnama do lebbi tati illa lewru fevrier itani du ujunaji didi e sap e joy gam be jewon wadi ko lebbi tati din kuba sey be jami be beydani lebbi didi go gam be bi'i ko company supamin tan nanganta be fadda mabbe buri cere yawrude golle de yeso den be beydana lebbi didi amma kanji du fadda majji timmude sey be jami sarusi kawji do fi golle leydi beydana be lebbi amma ardido sarusi o do agade si wiibe ko dum wadata ko gam dum yaade deedey labi kawjiidi fi golle leedi sey be biimo o hokkita dum en dereji mum en kam en no andi to jaata anden duubi didi ni ko min gala mi den golla der majji du min gadi lebbi jeetati ko min jobaka wakkati min kawrno min jeeto ardiido sarusi kawjiido fi golle leedi o wi'i min ko deni mi den gidi hakke amin wurto to sey to min kawri min bindi dereji gom min kala hakke amin joni ni dereji amin no wuro zuu
yanzu affaire mum mi ka ta hanin justice
non wontere hono gollobe campagne oni sabu campagne goltato te azalit to enda ingal hono fawarjo ni hono chardo to enda agadez nene hokkibe lawol altinere fadi jangonde be gara fa be nane ko woni to mabbe nonni fa ne batu kollol silman lede mede afrique kanyum du kono fuddan noga e joydi woni jangononi to enda wagadugo gallol la morre leydi burkina faso du kono fa yade nay lewru mars ko timwa odo baton batno ga njeebdu ko wonno wadde leedi men Niger du yaari himbe mu en hon latibe du konna ni jogibe silma nguji fa ya holla ton enda fespa ko on enda dum waddi ko fawar jondu konna ni hono himbe baako be jaadu baawden kewa sanne min jewde mbitat abba ciari ari mi latido goto e tawado no woni le himbe wonbe yaadu indi Niger to enda wagadugu nani ko haalani Mukhtar Muhammad
quand vous êtes en compétition ou
deni odon tawa e filde mane to cubete don nokku warde nokku fu on andete bibbe leedi Niger hanana kokka sebe filimuji de ngadi joji e hawrinde fesfa kone wodi dum himbe Niger yewobe batu hawrinde dum kambe nimbe tawabe der fedde kawjide sigilaje din katta e filimuji de foccu bama midela du hana ko filimuji de ludi kambe biete do arbre sans fruit o tabe min gartidi e wele wele mina yibbe hunde den subibe wadde du filim no ndata na hokke andal denne filimuji non latidi cubama to pelle kawjide sigilaje de ka non dum hokkan yaadu yeso silman ko wadi yaadu to hawrinde no yida non
sa aussi qu'il faut effectuer les déplacements
har filla ko ndarto fijoji lede men kalade dengal francire ko adi wadde ko dubinade sappo e jeddini latol bal de darama suka en bibbe worbe yotaagi dubino gay subagol hanbe herre herre be enna wadama ko dum wadadu konna ni kenyam ko do to en paris gallude lamorde leydi France, leydi Niger no wodno enen fotoan e leydi Cameroun kanyo e Congo e fande Mali, sengo wango do Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée kanyo e Liban won ko fotteto, sengo tatap ngodno tawda Gabon, Île Maurice, Sénégal, Maroc kanyo e faawar ka indu ko na won ko fotteto, sengo na heb ngodu ko nan tawa faawar jondu ko nan leydi France e Canada e Haiti kanyo e RDC Congo nene ne kadundu ko na fujoydi fufu do tan nan noga e go'o leru jie hanta woronje leru jie ndu enda dubina de sapo jeto enda Côte d'Ivoire Abidjan
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu nyemay
do radio amfani
lamba hembre fm
do radio alternative
lamba chapande jena e jena e tobere e nay fm
agades
do radio nomad fm
lamba hembre go'o e tobere jena fm
arlit
do radio ikokan
lamba chapande jena e joy e tobere go'o fm
difa
do radio amfani
lamba hembre fm
doso
do radio farhan
lamba chapande jena e didi fm
kirozerin
do radio anzuru
lamba chapande jena e joy tobere go'o fm
filenge
do radio muria talka
lamba chapande jena e joy tobere go'o fm
tilaberi
do radio tebonse
lamba chapande jena e jeddi tobere e joy fm
maradi
do radio garkwa
lamba hembere jeddi fm
tawa
do radio tambara
lamba hembere jeddi fm
zender
do radio shukura fm
lamba hembere e joy tobere e joy fm
studio kalangu yadu leydi niger
studio kalangu
har filla ko darto yewtere men pindinol hande studio kalangu no dara hono fa hande walder rewbe wi'etende Dori Ban Sakoira Dia Kana region mo Tilaberi lati wari hollude golleji mun en ele batu gada do sahele aniyaji lobbi noga goya noga tati dewru février par de congrès gallu nyemen kambe be en dani hono Dori Ban o do ni be kebi du konda ni hono prodex kanyum woni ko wattani be juude sabu kanyum wattana juude hono e bandu fu golla mabbe du kanyum woni gollugol hono albacce gam batte wadde dum li ordum goddum e ko nandi e mudu sanne dum waddi ni ko bandimi Alassane Kouzi Mamadou Ndial to enda foto e batu o yi mbiyeteda madame Mustapha Rekia latido goltana prodex nani ko halani mo ele fi labatu
Le projet c'est un projet de
Gollal projet biteedo Prodex o walloobe nimbe burtinol kulle kebeteede kambe durgol der regionji din fu miden golla min godana gollal kulle tati albacce teewu e nyabbe projet biteedo Prodex o gansi take waldere rewbe gom de be ballidi ceede walderde juutana le wuro Sakora der region mo Tilaberi den ne min kebi nyibande be suudu to albacce mbaylititte ngade gabbo waldere rewbe witeede Dori Bende hakkiloito suudunu no be chapande tato e jeetato ko tawa der waldere de duuda rewbe ndu fu no wadobe gollal albacce denne albacce gote daneje den be ngattata der no kuje mabbe to be gollata de ton du woddo ndira e to albacce de mbayli titte kando be gala sadorma farkojol majje gan kambe ngattata de kambe du faan mbaylata de kambe boyi le gollal mun dum wadi duubi denne mi gala sadormaaji dum hoynani min yidude e mabbe faami ngatta be gollal ngal dum wadi duubi ko nimbe no kala wiide gabuwo lobbo sayni wuro Sakora den ne kwadi min tayki yaade to mabbe noni gam illu arambe mabbe no ngada gollal gabuwo e juude ibe loppako be jornako dodage deni be jorni gabuwo kon wakati jigo de ko wattama lelio fu iko wodi tasiri denudu ibe unako tawi goddum unano male worundu fu hendu hunde den don ko latoto kwadi min adi yaade hedde mabbe faamen ngada nabbe hunde ko hey nyidon micintina on du irsudu ndu min gada ni bendu kairu tan woni le Niger gina min godana gabuoji iriji tati ko chondi yorko kabbe gatte ko tame ko
nous avons le gabu kware le gabu hamni et les bulles donc nous avons trois aussi
non on tiri nenne nake do nedo yewtan nan do ni wonno ko habaruji me fulful tili hande fa Allah hewtene altiner to min garta min gadna habaruji fulful de keddi jam ar wad balla mudum e mi hora weto assalamu alaikum balanta jamali
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger